Okay,
remember
when you got it from Sam, yes. Rock pull us to the beat, one with 44 sadi, get to
the pass. Yes, K, this 70 K Bass Empire.
What's your logo for you guys?
Wow, this sound is gorgeous.
Sali cash kelo futi sali tele. Sali tele. Sataka wana wa shuwa sali tele.
Tele.
Yo kachu bono kani la mutule.
Mutule.
Ni bode na beauty fiali mpele. Ni bode na beauty. Ni bode na beauty. Ni bode na beauty. Ni bode na beauty.
Sali cash kelo futi sali tele. Sataka wana wa shuwa sali tele. Yo kachu bono kani la mutule. Ni bode na beauty fiali mpele. Ni bode na beauty. Ni bode na beauty. Ni bode na beauty. Ni bode na beauty. Ndaka kapofedo mulo lonti wangpo. Na wola na bulalila na pomo. Gana chubona wakwe na shela sombra. Ni bode na beauty fi adembeya. Itise na nilusa kati IP. Chipani nekwa siri na nina sabotia. Eko chaluga masari kata shaya. Kale kale ninga kapolo musha. Sali kashkelo futi sali telela. Saka kawala weshu wa sali telela. Kiwaka chubono kalila mutule. Ni bode na beauty fi adembeya. Ni bode na beauty. Ni bode na beauty. Ni bode na beauty. Ni bode na beauty. Sali kashkero futi sali terera. Saka kawada washu wa sali terera. Kia ukashu mono kalira muture. Ni bode na beauty fiali mpenya. Ni bode na beauty. Ni bode na beauty. Ni bode na beauty.
Para mapene tute pa masali. Nari kusanga we mungeri. Shika shanene nari kusanga. Ngopo rura ngufusha bubukaga.
Ni bode na beauty fya mpenya. Ukukurega kona kukanina aikona. Bantu ni pari webo pona pena. Atiwa kembo kembo na mtuwa kanjena.
Para mapa tupeshe feno winga. Ida vuive kofe na daka. Ara kwena bafya shivari bomba. Ngani moto kanishita izomba.
Dreams kamu turunda kurota. Kaidi ya lishivi kwa iwe na ine kukota. Pari wa wantamba fefe na achita. Nangu wantu kakuisa mkupapata.
Ite disi ya bako feyeka. Pai pai beta na nalida kwempwa. Beauty nga wamona ya pita kupapa. Ite pia bakure para kupapa.
Wapeni na kwiri wedi puriki. Tempanga ya kwera veksha ni wase meki. Ale para mapatuko poko na pigi. Chite mwiko chesu chali vuta kwa chini chieske.
Sali kashkelo futi sali telela. Sataka wala weshu wa sali telela. Kiwaka chubono kalila mutule. Ni bode na beauty fiali mpenya.
Ni bode na beauty. Ni bode na beauty. Ni bode na beauty. Ni bode na beauty.
Sali kashkero futi sali telera. Nesaka kawada weshu wa sali telera. Kiwaka chumono kalila mutule. Ni bode na beauty fiali mpenya. Ni bode na beauty. Ni bode na beauty. Ni bode na beauty. Ni bode na beauty.
Mwemfu mukinjo. Selisho nasa maybe. Sifu mutiaka nini. Sairini.
Pita spata manjoka wasiraka. Baze mpa squati ya wako fieka. Mavyaso ni Santana Mr. Aya na movement size. Saema IT extremo. Na wasimpo Beto Weda na Damian Mari.
Hey trapper TD Montana.
Broker.
Broker.
KB
Code Blue, Natske
Mokubi on this one.